mahaba tele. Ni shida kuendelea mbele. Sina amani kwa moyo. Kuendelea mbele. Sina amani kwa moyo. Mi bila wewe. Mokamwe mawazoni mwangu. Moyoni mwangu utabaki. Hautoki. Natetema nikijua mguso wako utanipa. Tele, ni shida kuendelea mbele. Sina amani kwa moyo. Mi bila wewe. Mi bila wewe. Sina mahaba tele. Ni shida kuendelea mbele. Sina amani kwa moyo. Mi bila wewe.
You know a lion can't live without a lioness. A fire can't start without a little spark, yes. Me can't imagine any possibility without you in my life. No matter try if you think at all about the rest.
You know that you're the only one. The only one I'm yearning for. Pensi usi ende mbali. Baki uwe kando nami.
Mi bila wewe.
Sina mahaba tele. Nishida kuendelea mbele. Sina amani kwa moyo. Mi bila wewe.
Mi bila wewe.
Sina mahaba tele.
Nishida kuendelea mbele.
Sina amani kwa moyo. Mi bila wewe. Mokamwe mawazoni mwangu. Moyoni mwangu tetema nikijua mguso wako utanipa upeo wa furaha.
You know a lion can't live without a lioness. A fire can't start without a little spark, yes. Me can't imagine any possibility without you in my life. No matter try if you think at all about the rest.
Me be